DJ Kiss 254.
Kunde boy, mwenzako jichochongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, penzi tuwezeke na maema. Penzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Wando unaniharibu. Na mwaka humo na watakuwa wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgu bara mgu pwani, kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jitika Saula, kajikupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja.
Wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waki ni dunia.
Niposi usiogope, sauni fiche mobeto.
Aye,
tena mashosti na waropoko, etu jichimbie mageto.
Aye,
wenipe mambo ya pwani, kutu mwenza kona nenge. Kanga moja begani, unolifungetenge.
Iyo minamo, uko nyuma yaliyo moyamo. Hey, miti wa magamo, come close and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu, akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu, nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi waraha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji yakatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Ameniweka kwenye chupa ndo mana na tamba. Wenye papara pupa na wona wa shamba.
Nyombenka mwana uwenye kwileja kuna waja. Chikutila mwana uliduva lipamba ukakuliamba. Liduva lipamba ukakuliamba.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi waraha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji yakatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Naumwa, nina maradhi, nipelekeni hospitalini. Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi, nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi, naona kinyama songo. Niyamaka, ramika ipiga mbizi, ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia basi, tungeachana kisungu. ningepanda fast kuliko kutupanda mafungu. Nisinge kasi japo ni ngumu machungu. Chanya na hasi anapangaka Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka, yanachiti haogopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi, umeshateuka, popote anaweka kambi, kutwa nachepuka. Yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo, waongo.
Nimepata kesho nimekosa, kazi ya Mola haina makosa. Uyu kampa boda mwingine berosa, vuta subira ngoja Mungu aje kutosa. Fitina nana, sigeuze changamoto, maneno mwachia minana, dawa ya moto ni moto. Oh nana, wako wanasema konde atapotea, konde atapotea. Jaka kati ya gia chombo hiyo inabebea, mimi nakula kwa jasho, nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya msijui.
Wenako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, na kusijari wetumia kuwabia.
Sina kasifa za kujisifu najua, kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua, wakinifunika kesho nitawafunua.
Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, bure utaki
na kula kazi. Nipatacho naridhika, nasubiri kesho, za moyangu itafika. Nenda wambie,
tungi mbaya kule dada ananga malaya ataishia mabaya.
Baby ya makweli umefundwa unyago,
unyago.
Mungu amekupea you to find love. Yeah, na vichuchu towa beli uko nyuma minado nyonga inabembea. Yeah, your love baby gon' take me higher. Nakuwa katoto yayo, I swear, you're my desire.
Sani peza migando, yani ngedere, viuno mgando. Ngani segere, kufute kando, kuchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje weze. Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show, baby show, show them, vile ulivo machachali. Baby show, baby show, show, unasonga je ugali. Baby show, baby show, show, mambo ya kizanzibari. Baby show, show, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe manding. Changanya masebende, chakacha bowling. Kwa chini itakenyi, wawawo ngonging. Wawawo, ngongingo.
Sanipeza migando, yani ngedere, viuno mgando. Ngani segere, kufute kando, kuchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje weze. Sari pekeche, ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche.
Oh no no no, oh no no no.
Sweet him, yeah, yeah, yeah. Sweet him, sweet him. Oh, yo, yo, oh, yo, yo.
be your soldier, your provider, your defender. I don't retreat, oh, I don't surrender. I feel die on top of your matter from January to December.
Promise to love you, always give up for you. It's nothing I won't do for you.
My baby tomato, sweet like a mango. Put on him for macho, I wanna be a jungle.
Are you lying, sir?
Unde madia kapita, mi kiguna ushafika. Yina ganyo jamita, baby. Shauru taki kabisa, eti unachena visa. Ya fira minamus, vingi.
Ikilala na utakama, naniita. Nafumba macho, navuta shuka. Naona napumbazika, unishika. Kwa mpipo hapo, nafarigika. Mambo yako, mahaba yako. No mana natono noka we.
Wana, 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 wana. Pale tulipo kutana, mikono tukapeana. Macho ya kati zamana. Wana, 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 wana. Pale tulipo kutana. Na makubadilishana. Nafsi kukubaliana.
Nzi, kidona ni ufio. Hengo alisema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena. Wendo kiganzi, meni maliza hasira sihu mwe kisema.
Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize.
Watome, washituke, roza, uzi waume.
Mini pike, ule chote.
Squeezy honey pinky, hataki kutani skolu zangu. Simu hashiki, nakishika, anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haungei, namaliza foja. Anajisi madata, eti amepanda bei, unifanya ndondocha. Najitumisha meseji, mara mbili mbili anafungua na soma. Majibu hayarudi, ila kwa WhatsApp peji, zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona. Ili mradi kusudi nidhara
ningia
akiniona anajishebedu
ningia
hata nikimwita anadesi
ningia
akiniona anajishebedu
ningia
anajua nampenda
basi tu
anafanya kusudi kuniumiza
basi tu
ili mradi kuniliza
basi tu.
Anafanya kusudi kuniumiza
basi tu
ili mradi kuniliza.
Nadhania hayo nalala. I wanna sing for my lady, oh. Kesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo.
tufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo.
Oh baby, me I don't even understand. Naisi kama umenifanyia ya limbwa Thailand o mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna one night stand. Mikwapo chizi nisha tata, takupenda till I die. Manana nipa mawe, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mgari uchokozi, awona na na na. Macho anatazama mbingu, mamikono shafunga na pingu. Kibari duko nje kuna wingu, mina mwos, mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ngizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindu.
Kukina te amo. Te quiero, ya leo muy amor, ujazo apenzi kwa beru.
Mwenza conmigo lo chequele, cuando le inauguría cuando puede. Se me ofenda yo, utakula chequele, que ya no coro magia, aunque chumie temele. Okoro waito, you da give me banana, your love is tamana. Macheza kwaito, okoro waito. My baby tuacheze shana, hey. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana,
che che. Unapenaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha nila.
Penzi kwenye sauti watupai, kukweli pambe moto, kama mafuta kwa karai.
Okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko, ko, iko, ko. Mama kanyewa,
nikumeshe.
Ya leo kiboko,
nikumeshe.
Mesiti utamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we, ninde kwa mwengine.
Teuri
sina, chisi tuacheze shana.
Tunashika na shika, tunacheze shana.
Una kila sababu ya kusimama kimaso waso. Mungu kweli wa ajabu, kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa zangu swabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, mimwepesi kulialia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa nimejifia.
Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambishwa asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata.
kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro na bando letu la buku kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, nikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea enzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe bipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua hanaga mbaya
na mziza
tena mikundi.
Baby, minawe in a thousand lifetimes. Baby, baby, minawe in a hundred ways. Baby, baby, minawe in a thousand lifetimes. Baby, baby, minawe in a hundred ways, yeah. Oh la la la, mweze nuna kuwa chizi. Mambo tunayo peana, tunayo peana. Ah salala, kumbe mapenzi ndo hivi. Oh, mana naona na mpendelea sana. Ah, kisikia joto na muogesha na mlaza mapajani, na mpepea vizuri na mrudisha utoto, na mnyonyesha mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli. Kumapenzi moto asubuhi sagara tope, yoni samaki papa na mlisha. Shombo zenu nyote, miendo ndivu liwezi katisha. Kidege, wafikishe salamu. Kikwewe, vya Dar es Salamu. Nilizunguka sana uru, washariki mpika kusi.
Nimetuli sana, dege kwa kiota sitoki. Mambo mororo nimenasiana, hata kwa kukokotwa singoki. Kwa minyororo nishasahau samani, kushikana mashati misozo. Mapenzi gani kila kukicha vibonzo? Nimepata mwatani bila fati bila tozo. Wambea kunani mna kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi. Shakula ya mini divai aende akanishitaki, mahakama ni polisi, kama kuna kitu ananidai. Oh, oh, oh. Poleni wanokonoko, penzi ina
meta, meta, meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta, veta. Muteni na kiroboto, uje na mataru beta, beta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Pensili na nara
nari, nari.
Taliona hivi, hivi
nari, nari.
Kwa mbali lina pepea.
Walisemaga wewe tasa, leo natema mate kila mara. Wamekuziti nini sasa, ujipodo waki ila unangara. Unanipa pressure mara pipi, sioni kwako misisiki. Umebarikiwa humanity, unanipa tenda toki wapi. Hivi kwa nini nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Oyani yani nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Niseme nini baby koleza, nani koleza, nani koleza. Hoyani yani nani koleza, nani koleza, nani koleza. Kila
yeah, rafiki ana breakfast by the sex kasa wadi. Faka ni mweke juu ya bango kama sala za maradi. Na kila kitaka mapenzi malume ni poinchaji. Chochote atakacho sema misamaki kwenye maji. Takaputona, ni kama ndege turukao. Wakodisha kumbi wakitaka kutokea vikao. Kwanza rangi paka ngozi, ngozi na kamikao. Kitenda na yo mapozu na vuchenji mikao. Na kusupisa na ziche sana. Asina stress kusu ex mama. Na zingatia tupate dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Oyani yani nanikoleza, nanikoleza, nanikoleza. Niseme nini baby koleza, nani koleza, nani koleza. Hoyani yani nani koleza, nani koleza, nani koleza. Kila imi
yeah. Umenifanya misahau kusu first love. Fura uongezeke kwa pesa. Natembea kifombele kama wrestler. Ichu nikipaji extra. Warembo Instagram wanaongoza kwa drama. Oh yeah yeah. Unona wanafra wanagunjo wa drama. Oh yeah yeah. Chazungu kupata kama we usiku na mchana. Oh yeah. Napendo kini tachi baba na mina kutachi mama. Na kusuruki sana ziche sana. Asina stress kusu ex mama.
Oh baby J, before we gotta go. You're my love and I. Love and I. Mweza kumye, mweza kumye. Mwapende lako. Nyanga haipai. Hi, bye. And I just wanna love you.
La, la, la.
Wenda tu kazi kwa kesho.
La, la.
And I just wanna hold you.
La, la, la.
Me don't know your feeling for sure.
La, la.
So what you doing?
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go out. Party, my baby, tell me what you doing.
What you doing?
Where you are?
Where you are?
Let's go.
Let's go.
To Kapati, my darling, just be now.
Mwanangu wa utoto, katika kitu nakumbuka alipitia changamoto mwanangu Dungamba alikuwa kakiboko na sura yake ilitumika kutishia watoto oya uyo mwanangu alikuwa mzee ashawahi kufungwa katoloka jela maisha yake visanga yani pela mpela asangoja nwape movie lolikuwa trela kula kipindi Dungamba usilipata mwani tukaenda di ukweni siku tuwa mahali baada vitu kukamilika tulivyopewa mwani akamvizia baba mko akamwibia mahali alianza kuvuta bangi na miaka saba ulivofika wanani akaanza kukaba sababu ya hali ngumu kakosa msaada hakuwahi kuwa na mama wala huyo baba ndugu wa karibu kumpa faraja malalizo chiwa na wazazi wake kadhurumiwa anaitwa Dungamba mwanangu Dungamba anaitwa Dungamba mwanangu Dungamba kimletea unyonge lazima luke nawe boloka wena tonge la sio Dungamba nafanya kitu gani ili umfanyi hapa gawe kashao kama tusi mbaka kaa mwana na siku Dungamba kiamka vizuri tena ukamkuta kwa mudi aneza giza bia mbira waka kupa mbia mbisha kasama kwa machenji inarudi Nemoke Dungamba likuwa na mimba yapata kama miezi tisa huko pesa ya uzazi limshinda kapiga wanapiga ashamwambia mkazi wake kuwa amepata safari anaenda kupambana ili mambo ya uchwari na hata kaburudi watakwenda hospitali
yani kwa sau kasema deka deka na mimi najiachia kanipa shuruti la kumteka teka silaha kanigawea mbezi kimara hunipeleka peleka paka mwisho ashuki ashuki kiungo imara hunipenyeka penyeka kwa ya nguvu mashuti mashuti
shabadili wengi wakawa vituko mapenzi so mchezo wangumi nipige na kanga au koni atoke nifinya finya hayumi naona raha naisoma namba kwa kiumi umchezo gani mbona kiumi atoke nifinya finya hayumi naona raha naingeza upendo mpaka unatiririka Unani tiririka Tiririri Tiri tiririririri Tiririri Upendo unani tiririka mie Tiririri Tiririri
Maraba nkipa shikamo Haniachi njiani nafika Mikwake esi
Unolikite kuka, uwezi kutembea Masai rukaruka, analinyenyekea Chumbani kwenye shuka, dina nitetea Mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga Wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga Mbala wima wima, linatokea Kongo Sinorile Gwajima, alimwagia kondo Uno, oh, 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 dina waoko wa makahaba, baba Kuna walongo wa meno saba, baba Ili mtoa hechi baba Yani A, B, E, O
Uno, everybody say uno Asema uno, everybody say uno
Uza migando kama hautaki
Uno
Upinde kama unakanda chapasi
Sema uno
Sirizo mbusha hadi kwenye bati
Uno
Umanga dee Basi kata tarakibu utibu Usijepata ajali Uno la chibu chibu Nina mkondesha zari Uno la reisi Alinaga mifuba Ukena DRC Kuna fari pupa Ah, popote wanalimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Uno ndoli nalegeza chaga Nina waoko wa makahaba baba Kuma walongo wa mendo saba baba Kini mtoa hechi baba Yani A, B, E, O
Uno Everybody say Uno Asema Uno
oh, 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 oh.
Fano wa kwanza ni wewe Adi marafiki zangu ananicheka Na ukumbuka ushezi Tunofanya gami nawe Mwenda kumi na jionea vipweka Hata wakisema maneno ni bure Mananyani arionagi kundule Wanachotaka tuachane usurule Watu cheke kiko wapi Ujana una mengi na mengi nena mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lumpaga moyo au tunze Basa liugawanya Ona nilianya ikani umiza We unanijali, unanivumilia I will Tuseke wote I will Tuzikwe wote moja kifa kesho Yo Unanipenda I will Tuzeke wote I will Tuzikwe wote moja kifa kesho Mwambe Ukionoka tabaki na nani Ukibaki tondoka na nani Siwezi peke yangu yeah. Mama ukiongeza nitajinene pea Unavunigombeza na kuona unakea Itia tuja pendeza wanatufokea Me I don't care Donisha kolea Kipofu nishaona mwezi Vurugu vurugu siwezi Leo sinza kesho kinyezi Bara mezi Ujana una mengi na mengi Nena mini mefanya Siwezi danga
Aba Kwetu situ na shere Mapenzi Suma kasiriko Kwetu lifura hate Mana mapenzi Sio makasiko Hata kama tukishinda tembele Oh my love Baba mwenye nyumba kodi apige kelele Oh my love Hata kama tunapanda dadali Mina we my love Eti chetu chumba kina mavya hoteli Inahusu Oh wala zithani kama Unipendi Ila na waza usipo kwepo nteshije Mweza kona jua kama Unipenda meneka moyoni Ila na waza usipo kwepo nteshije Yona gopa
shangaa inapendwa, ila sura bado inakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa ntakufuru, mana naishi kakunguru, utakuzificha mbawa riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikopa upatu, bibi ukija kutamani vya watu.
Hii dunia kumbe tamu, nilikuwa wapi kwenjo wanadamu? Yani dunia kumbe tamu, hivi nilikuwa wapi? Unanipatia maana, nilishangalia sana na kujikatia tamu. Oh la la le, unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le, baby you are my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you.
Tabia, na kila sababu ya kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, minawe uje nikubebe washangae, uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotae, minawe unakula pia wala unafido, chujuza kunitoa majicho, hata uvegunia bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko, chumbani wanipa madikodiko, kifungua toki na nini mafuriko, meniweza kuma baby teyamu. My baby, te amo. Te amo.
Sabes bem que tu és a única metade de mim, metade de mim. Mon amor, és isto aqui de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá, vou fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata choco chico, que eu me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Yeah.
tatu zawadia, uchizenye thamani na wewende waingishia, utembe kwa uskani na vioki wafungia. Alo yumbani ni Mungu na ndo watayumba kesho, amini fungu letu lacha aliko mbali. Alisema mtazako tu tutatafuta kwa mateso, baby miti ya kawaida usijali. Kitogo na chokletea usinune pokea, nipate moyo nifariji, na chuti naziongezea usichoke nyombea, Mola kubariki zaidi. Mungu kakupa sura, kakupa shepu, nyuma chura, mambo yetu mwana sanura. Mwenzangu mimi I love you, meniteka medula, nilivo vyetu, akili ainganda na iko pepu, umenifuruka.
Mwenzangu mimi nawaza, ingekwaje kama ningekukosa. Nicheke, nilale ama mi, nisimame wima.
Unanipala,
nazidi kuwa mdogo nisikui.
Unanipala,
nifanye kitafunwa unile.
Unanipala,
zidi kunifundisha sivijui.
Unanipala,
nianze kukulisha ndo nile. Kucha zinaisha, nikikuona nazingata, unavyo nizubaisha, minapagawa. Oya ni tuache yote tisa, kumina kupali mbwata, unavyo niburudisha, minapagawa. Na kupenda, unanipenda mpakara. Nikikuona tunashiba sinaja.
Umejawa safi unabaya, umepata sije kosea. Jamani, this crush is on fire, on fire. Akia Mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, hey. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl, you on fire. Brenda, ukidansu slowly, me a tad. Kidansu slowly, me a tad. Kidansu slowly, yeah. Oh, girl, you on fire. Fire, ukidansu slowly.
Utakavyo ni tati, kwako I believe. Dunia yangu umeitala, mwingine sipo. Ikiwa mapenzi karata, kwako nimeenda kopa. Na kupenda langa,
sitaki kitu, sitaki
sitaki chochote, nataka mapenzi kama soivu itanizika. Sipumwi kitu, sipumwi chochote, naumwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa, na kuna siku tunapa ufunu afunika, tunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me?
Mabaya, la la la. mimi hapa tabani.
Wewe utaniwa,
nimeoza da, ya rabi sihemi.
Wewe utaniwa, nguwa
izo raha zako.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetara ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one,
mara moja akilini mwangu, oh mara moja, ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjo, japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota, nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Vitu vyako vinachanganya, oh, unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia ba. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota, hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia wewe.
Love is what what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your mappy, speed the baking pembe. I go follow my rule to make you happy and cool. And you are missing a hello. Kila nikiwana wewe na jona tajiri. Baby, unajua. Missing a hello. Kila nikiwana wewe na jona tajiri. Na feel na ili ya juju. Na pa juju. Na ili ya juju. Na pa juju. Na feel na ili ya juju.
Ulinikata kata, ulinishinda, minawe tulishindwana. Oh, nilipata pata, ukapata pata, na mini mepata, tule tunaipendana. Iweje leo hii, wazisambaza habari, kisa kuniona ninapendwa na umeachwa solema. Na kama ni mapenzi, sialikuwa gazamani minawe. Kwanini unanichoresha, choresha Na tumechoka jumbe zako feki. Ulizo sio kishoti. Kipindi hiko tunadeti. Hukuifuta tare. Yani vichekesho kama joti. Nazila pepe ya furu mlingoti. Tulopandishwa kuzi tushusha. Wajesumbu wa bure. Mapenzi mimi na wewe
zamani.
Masiku mapunifatiria
yalikuwa ni zamani.
Oh, mapenzi mimi na wewe
waga zamani.
Oh, acha kuniharibia
yalikuwa ni zamani.
Oh, kisima cha mapenzi ulikichafua. Ukaoka na kufua. Iweche unataka maji kwa majungu mtaji. Uwe nya uke mechanua. Ilipata wakumulia.
Hati moja ni kusifie. Weka matatu ni mwendo au na kasoro. Kata wimbo ni kuimbie. So kwa mafungo kweli mwali ni mefolo. Shida ya upendo uko moyoni. Natama ni konyeshe na mwonekani. Wema switi imani bani. Nimependa kweso kuhafani. Dali, dali, sweetie, sweetie. Lemi dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha nuga na tweeti, tweeti. Auta nova seze ni fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyoshe mkoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Akamu unapunja kidogo. Awe, aye, awe, bebe. Awe, Dali, dali, sweetie,
sweetie. Let me define it and it's quichi, quichi. Kapo imesha nuka na tweety, tweety. Auja nomba saize ni fiti, fiti. Wana, akano na inuka mama. Una inama, nyosha mkoko kidogo.
Yes, yeah.
Akano na jikunja mama.
Boy, boy, boy.
Akano na kunja kidogo.
Kunde boy.
Yesu, chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia. Komarati ni popo, eh.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizingu we unisumbu wewe. Kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileweshe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongonye Mimu zako imesha nkolea My baby boy Ukienda zako minta nyongonye
Acheliza
Baby unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achati waliza
Mana raha ya kuingiza Ujue inapotoke
Acheliza
Unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achati waliza
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha vitonga
Penye dhiki na shuruba Piki ya kondoli ni kumbata
Piki piki upande uba
Popote lipo kanifuata
Bado wananita mzugaji Sikizi hata ya kumaitaji Sina biashara mtaji Ulisema mula ndo mpaji Unanganane Nipende ni kupende hadi tufanane Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane Udoye mifeo, udoye mideo, mie udio Menya madipao, menya madipao, mie udio Oh baby lolo, your love you gon' make me go lolo Anywhere you day I go for lolo I gon' love you today, tomorrow roro Oh baby lolo, your love you gon' make me go lolo Anywhere you day I go for lolo I gon' love you today, tomorrow roro Baby come lolo
I go look you all day, I go look you all night. See them others confused.
Are you so sweet, sweet girl? Big bumper waist, petite, yeah.
Make I wanna give you all of this love, and I'm done with the stunting.
Yeah.
Romantic, fantastic body shape, bombastic.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. No. It must be your smile. Lolina nifana. Lo he seca moyo.
Boy, wapoteze Nikupe sukari, jinumle Kachumba kachori, jinogeze Hey, baba, inogeze
Nobody loves me like you do
Like you do
Love you like I do
Like you do
Love me like you do
Oh yeah, yeah, yeah
Cause nobody, girl, love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me like
yeah.
you do Nobody be love me like I do Anything I do for you
Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. Like I said, yeah. Nataka kuwa na wewe, and I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get you sugar from my top of my head. This is original, and I swear no be fake on
me. My baby,
my baby,
oh baby,
oh baby, yeah.
My baby,
my baby, yeah. Oh,
yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ya chocolate uzuri kampa mama, oh mama, a chocolate kama faileti kisura chake yani baby face ananichanganya anichanganya mzenu nimezunguka sijamona kama yeye na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye jamani nimezunguka sijamona kama yeye na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye nina wivu. Macho wazi o mambo yako wazi, wazi wazi tuweke wazi kwa wazazi milele tuishi wote mimi nawe my darling mzenu nimezunguka sijamona kama yeye hata ukizunguka usimpata kama yeye.
She says my love is originality.
Original.
She say it's sweet and digital.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nazako itani uwa biti. Penzi lipo umbo mbaba yani sawa, sawa,
sawa.
Usini umize ube nikani vaba nkawa chawa, chawa.
Koroga kiss me baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nazako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mbaba yani sawa, sawa,
sawa.
Usini umize ume nikani vaba nkawa chawa, chawa.
Feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Say
sema tena inabana.
Temerwalis, Nido, Ovachi Kwansi, Rembo, Kalinabi Gambo, Anjagazaru, Kamera,
Inabana tighten your yo. Baby style yon kwa funyo. Gonna wanna punch you, got your love. Knock, 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 knock out.
Put your body on me, go down low. Let me say, let me say.
Yo, to see in yes, chili manjaro. Tiko fetu bere.
You don't know that you're my everything, my only one. No, my girl, I want you to know that. Oh, my nyimpa galanyo. Oh, yeah. Eku goma na na baby, no. Kununia na na baby, no. Mambo ya kupiga na na baby, no. Etini ya chane na baby, no. Eku jua. Nitapenda hivi, akinyaja, minakuwa chizi uye.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy, heavy, afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni portable mat. Play some music, geto kuna pat.
Look at your back, cause he wanna na chuchu sindano. Oh yeah. Ona mumu kaumba, toto special somutumba. Yendo mama mwenye nyumba, pasompena wamechumba. Siku jua, nitapenda hivi, akinyacha. Mina kuwa chizi
kwe.
Penzi langu walihudi, alihudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Akogopi tantarira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nili yangu, ukaukani yoko, ukaukani pangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma wali tuwangusha, tukanya nyuma. Penzi tamu, neno penzi kwa mutamu. Neno penzi kwa mutamu, jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwa mutamu. Neno penzi kwa mutamu. Jamba mapenzi matamu. Na aya na
shaka. Kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Moyo umekwa nini? Maana umesha kilini. Sijui umenipa nini? Umenitupia kajini. Ndo maana umeniwini. Maana umesha kilini. Tengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe.
hapo nyuma lituangushe tukanyanyuka.
Penzi tangu, neno penzi kwangu tangu, neno penzi kwangu tangu, jama mapenzi matangu.
Kiss 254.